bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kuba twumvira kuri radio zanyu telefone zigendanwa cyangwa se mudasobwa mwese mbahaye ikaze. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ku bakurikiye ibiganiro bigitangira mwagiye mwumva abantu batandukanye batubwira ibyo babayemo, ibyo babonye, ibyo abo bantu bumvise bagiye batubwira ahantu hatandukanye. Abenshi muri mwe mwari mwumvise bwa mbere mu buzima bwanyu. Uretse umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, twumvise cyane, twavuze cyane ku mujyi wa Ruhengeri. Ni umujyi wari mu gereza idasanzwe ndetse n'urukiko rwaburanishije abahoze ari abanyapolitiki baje kuzimira bishwe mu buryo bukiri amayobera. Mu biganiro byashize twaterera ijisho ahitwa Nyamagumba, ni hafi y'iyo gereza ya Ruhengeri. Abagiye icyo gihe mu biganiro byacu bumvise ayo batubwiye. Uyu munsi turajya ahandi hantu hazwi mu mateka y'u Rwanda. Havuzwe ko kuba harajugunywe bamwe mu banyapolitiki bishwe aho nahitwa mu Rwabayanga. Ni mu karere ka Bugesera hafi y'umupaka n'u Burundi. Uyu munsi kandi turabavungurira ku bijyanye n'urukiko rwaburanishije Major Theoneste Lizinde na bagenzi be. Ibyo bashinjwaga mwagiye mubikurikira mu biganiro byashize ariko n'ibiki. Uyu munsi murumva n'ibindi ndetse n'urwo rukiko. Nongeremo ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina. Veniste, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku rubanza rwaburanishijwe abakekwaga kuba baragize uruhare mu iyicwa ry'abanyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 yavanyeho ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere y'u Rwanda ya Perezida Nyerere Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Abakekwaga mu ikubitiro bari 12 ku isonga hari Major Lizinde wari umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza. Urubanza rwatangiye ku itariki 29 Kamena umwaka w'1985 rubera mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, ubu ni muri Musanze. Ndifuza ko byumvikana neza. Major Theoneste Lizinde yaburanishijwe inshuro ebyiri. Iya mbere yaregwaga kuba yarashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Urwo rubanza rwatangiye ku itariki ya 17 Nzeri umwaka w'1981 rurangira ku ya 24 Ugushyingo umwaka w'1982, nyuma y'amezi 3 n'iminsi 7. We na bagenzi be baburanishijwe n'urukiko rurengera ubusugire bw'igihugu ku dossier Hotel de l'Etat rwashyizweho mu mwaka w'1975, nyuma ya kudeta rukaba ari narwo rwaburanishije Perezida Nyerigori Kayibanda. Perezida w'urukiko yari Simoni Ntahumvukiye. Abacamanza bari Major Stanislas Mayuya na Commandant Innocent Rwanyagasore. Ababuranaga uko ari 22 basabiwe igihano cyo kwicwa, ariko Theoneste Lizinde na Alphonse Marie Kagenza nibo bagihawe, abandi bahanishwa gufungwa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Uru rubanza rukimara kurangira nibwo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International wahagurutse usaba Leta y'u Rwanda ko abakatiwe urwo gupfa bakwemererwa kujurira. Mu bushakashatsi ijwi rya Amerika yakoze yifashishije ibyegeranyo binyuranye by'uwo muryango yasanze mu mwaka w'1981, Amnesty International yarabonye amakuru ko hari basirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi 1974 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu muri 1974 baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari ministre w'ingabo mbere ya coup d'etat. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigeze rushyirwa hagaragara kubafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza ya Ruhengeri uko bagera kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo. Nibutse ko nyuma ya coup d'etat muri 1973 hafashwe abasivile n'abasirikare mu cyegeranyo cyayo cy'umwaka w'1986. Amnesty International ivuga ko nubwo abamenyekanye ko bishwe ari 56 umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1985. Kuva ibi biganiro byatangira nababwiye kwipfundo ry'ikibazo cy'abaguye muri gereza ya Ruhengeri bari abayobozi batandukanye bo muri Repubulika ya mbere ikiri mu rubanza rw'abarizwe kuba barabishe. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndifuza kureba uko urwo rukiko rwashyizweho nibanda cyane ku bari barugize.
Umwe yari umudakirografe yitwa Gazoro Mazisimasi, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudakirografe kandi yari ageze igihe kujya kuri rofese.
Murumva umushinjacyaha mukuru muri urwo rubanza umwe mu bahamijwe icyaha Stanislas Biseruka nawe ni umutumire wacu.
Yari umuntu washaka gukora ibintu bye tujwe ara perfection ngo chef amumoneza buri gihe.
Turanyarukira kandi n'umubu rw'abayanga aho bamwe bifuza ko hazashyirwa urwibutso rw'inzira karengane zahajugunywe.
Kwe kwadutuye ariko abandi bari barahandi ntibamenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umuntu inka zigasara inka zikabira bati baraye bashema abantu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Nkuko nabibabwiraga mu kanya Major Tony Stilizinde na bagenzi be bamaze guhamwa n'icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International yasabiye Tony Stilizinde na Alphonse Marie Kagenza ko bahabwa ububasha bwo kujurira ntibicwe. Ariko ibyo ntibyaba, turi mu mwaka w'1981 numwe mu mpera z'umwaka. Nyuma y'imyaka ine Tony Stilizinde agaruka mu rukiko mu rwambere rw'iremezo rwa Ruhengeri aregwa kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Harigwa abantu 12 abacamanza bari bantu ki mbere y'urubanza, baturutse he, bashyizweho bate, bafite ubuhe bushobozi n'ubunararibonye. Ngibyo ibibazo nshaka gusubiza nifashishije umuntu wabikurikiraniraga hafi uvuga ibyo yabonye azi. Ni Madame Aurea Mukangabo, mu mwaka w'1984 yarashinzwe abakozi inkiko na pariki muri Minisiteri y'Ubutabera, ubakora akazi ko kunga abantu mu Bubiligi, akaba n'umwunganizi mu mategeko mu Rwanda. Ikazi ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Bwana Jean-Ministre Nshimiyimana kuntumira muri iki kiganiro.
Nk'uko nabivugaga mu kanya, rurya rukiko rwaburanishije izindi na bagenzi be rushyirwaho umwari muhari, abantu bari bagize urwo rukiko baturutse he?
Nagiraga ngo tutore gato kuko kwebwe kwakiraga nk'abakozi b'inkiko na parike, haba abacamanza haba n'abakozi bandi, ariko ntabwo nashoboraga kumenya ko bashyiriweho kugira ngo bazaburanishe urwo rukiko muri urwo rukiko rwarinze na bagenzi. Gusa nyuma nyine niko byagenze, nibo baruburanishije.
Mubashyiraho se mwabashyizeho baturutse mu zihe minisiteri? Barimo bavuye se muri Minisiteri y'Ubutabera bose barabacamanza bari bantu ki?
abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudakitirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudakitirografe kandi yari ageze kujya muri rotirete hanyuma undi
buretse gato mushyira umudakitirografe mu mugira umujuje mumushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki
ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezo imanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza ntawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashoboraga kuba umucamanza
ni nde wamutoranije
yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina ni aya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura ubwo nyine n'abo ngabo nawe yajemo
ariko ikidasobanutse ni nko gufata umuntu ukanyamigezi ukamuzamura mu ntera ukamuha gutwara gari ya moshi
ndumvise ari byo yego ariko sinabisubiza ntabwo nazisubiza kuko nk'inama nkuru y'ubucamanza abari bayigize bari benshi ntabwo bigeze bavuga amatesungu ya jake ntabwo babyibajije
reka dukomeze utubwire abari bagize urwo rukiko mukanya wavuze perezida wari urugize ntiwamuhaye izina nahoze nshakisha yaba ari uwitwa Bareberaho Aloyizi
ndumva ari we niwe wagizwe perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri ndumva undi wa gatatu ashobora kuba ari yitwa Bitagahe hashize imyaka myinshi reka umuntu aranibagirwa
birumvikana
Karoli kandi urwo rubanza sinzi ufite ngo menye koko niba ari we ariko niba ari we yewe yari perezida w'urukiko rwa kanto hanyuma aba ari we bajyana mu by'iremezo hanyuma ubwo undi wagiyeyo nyuma y'uko abacamanza babanza kubasinyira ni umugrefiye
Grefi aba ari ngombwa mu manza zose uwo grefi ari nde
ntabwo hakoze grefiye abagrefi bari basanzwe mu Ruhengeri ahubwo hari umuntu wakoraga mu service de renseignement wari maneko niwe wavuye muri stati yarasanganywe y'umukozi wa administration centrale mu mbabare ko mvuga mu gifaransa ariko nta yindi terme ndi kubona noneho aza ubundi abakozi ba administration centrale bagengwa na minisiteri y'abakozi ba leta ariko ku guhera muri 1982 minisitiri w'ubutabera yari afite uburenganzira bwo gushyiraho abakozi b'inkiko na parike batari abacamanza kugera ku rwego rugera kuri diregiteri ku buryo rero niko byageze uwo nguwo ava mu bakozi ba leta aza mu bakozi b'inkiko wa parike noneho rero minisitiri w'ubutabera amugira grefiye en chef de cour d'appel amuha amujyana mu rukiko arakorera ku igrade iri hasi amujyana muri mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri
ahangaha ariko naho ndagira ngo humvikane yenda urampunda sinoga ndongera nkubaze umugrefi ukora mu uri maneko avuye mu mwanya we ajya mu mwanya wo hasi aza mu bucamanza agirwa grefiye ku rubanza rukomeye nka ruriya ibyo bintu byo birasanzwe
oya nyine ntabwo ari ikintu gisanzwe niyo mpamvu ntibyibuka kubera ko ntabwo bisanzwe grefiye abari greffier wasize cyangwa wasikotiye hazina n'akabitse akari ariko icyo gihe byari bidasanzwe ntabwo byari bihe bisanzwe kubera ko minisitiri Mugema nakimara kuba minisitiri w'ubutabera we mu nshingano yari afite hari ugutuma ruriya rubanza rubaho ibyo yakoze abikora akurikije yenda amabwiriza yari yahawe ariko njyewe ntacyo nabivugaho niba byari byiza cyangwa niba byari bibi ubwo nibyo ubwo buryo we yari yabonye
mu bantu bose umbwiye haraburamo umwe ntabona kugira ngo urukiko rube rwuzuye ndaburamo umushinjacyaha mukuru
icyo gihe nabwo nyine umushinjacyaha procureur wari uhasanzwe ntabwo ari we wafashe urubanza ahubwo hagiye n'undi mushinjacyaha witwa Bushirishi ndabyibuka ko yahawe imitasiyo akava aho yari ari ndakeka ari igihungo hanyuma akagurana n'uwari uhari akajya mu Ruhengeri
uriya Mukangabo ndagushimye cyane kubwo aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika ugasobanurira abatwumva uko abari bagize ruriya rubanza rwaburanishije rizinde na bagenzi be aho baturutse icyo bari bashoboye gukora n'ubutumwa bahawe kurangiza urakoze cyane
murakoze cyane namwe
mugire umunsi mwiza namwe mwumvise abari bagize urukiko rwaburanishije Major Théoneste Lizinde na bagenzi be 12 bareberaho Aloyse wari president Ladislas Nyirarwinshi greffier umwanditsi na bitabwahe Charles Juji umucamanza mbibutse amazina yababuranaga Sembagare Théodomire Stanislas Biseruka Butsitsi Alphonse Bilizande Andrea Karahani Pierre Désiré Sebahunde Jean Maurice ntibande ba Joachim Degué Alphonse Nkudabagenzi Paul Sechugu Mpano Mushingo Désiré na Rimenyufite Philippe umushinjacyaha mukuru yari Mathias Bushishi kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere twaramushatse turamubona atuye mu gihugu cy'Ububiligi nabo tumuhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika
urakoze cyane
nagutumiye kubera yuko wari umushinjacyaha mukuru igihe urubanza rwarizinde rwaberaga mu Ruhengeri nagira ngo mbere yuko dutangira washyizwe muri urwo rukiko ryari byagenze gute
mbere yuko dusivuga itangira kuburanishwa mbere yaho nabundi nayo muri parike y'Ikibungo hanyuma mbona imitasiyo injyana mu Ruhengeri hageze rero bambwira yuko mu madosiye mu biye nayo harimo n'idosiye ikomeye nyine ireba abantu ngo bishe abanyapolitiki ubwo rero bambwira guhagarika ibindi nkabanza nkasoma iyo dosiye kuko atari jye wayiteguye yari yateguwe na procureur general Kayibanda niyo nawe wayoboraga parike general yo mu Ruhengeri yarayimpaye ndayisoma ariko n'igihe cyari gitoya ntabwo nashoboraga gufata birimo byose ku buryo nyuma y'imyaka myinshi ishize ku buryo nakubwira ngo hari ibyo nibuka
byari ibintu bisanzwe yuko umushinjacyaha yimurwa agahabwa dosiye ikomeye nk'iriya mu gihe gitoya igihe baguhaye basanze gihagije
wangombwa nyine wihuranisha rirangiye bahise bayitwara ku buryo nyine nta kintu nibuka.
Bahise bayitwara bande bayijyanye he? Yabigumanye iwe mu biro bye yabyohereje I Kigali byagiye he?
Ntabwo nabimenya kuko umva procureur ntabwo yashobora kumbwira ngo ndayijyane ahangaha agiye narangize ndayimusubiza kuko niwe wari warayinisiye aba yayijyanye niba iri muri classement général yo muri parquet général nyine simbizi iyo se ahandi rijyanye se ntabwo ushobora kubimenya.
Hari ikintu wagombye kuba wibuka ukora izinde yaburanye, tubwire izinde aburana yemeye iki, yahakanye iki? Je mwabigenzaga mute mwarakomezaga mwarahagarikaga mugahamagara Kigali muti tubigenze gute byagendaga gute? Kuba utarakoza nketi kuri iyo dosiye, ariko iyo ndebye abantu batoranyirijwe kuza kujya mu rukiko, biragaragara ko benshi muri mwe mwari mwaturutse hirya no hino kandi mutaziranye. Ni ibintu byari bisanzwe ko hashyirwaho inkiko zigizwe n'abantu bataziranye mu gihe nka kiriya? Ushubije amaso inyuma ukareba uko ruya rubanza rwaburanishijwe, ukareba ibyemezo byarufatiwemo, waruhari nk'umushinjacyaha mukuru, usanga warakoze akazi kawe uko wagombaga kugakora, usanga ibyavuyemo biguhesha ishema, bibereye igihe n'igihugu cyaburanishaga abo bantu. Gana Bushishi Matias, ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Yego nanjye ndabashimiye. Murakoze.
nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda Imvaho numero 591 yo ku itariki ya 8 kugeza ku ya 14 Nyakanga 85 yandukuye uko urubanza rwagenje abiriguye aribo Lizinde Biseruka Cyarahani na Sembagare bavuze ko amategeko yo kwica abanyapolitiki bayahawe na Etat Major biri ku rupapuro rwa gatandatu. Imvaho ikavuga ko imyiregurire yabo ishingiye ku mafaranga ya prime agahimbaza musiki ngo Etat Major yaba yarahaye abantu bishi mfungwa. Iki kibazo twakibaje Colonel Laurence Rubuga mu biganiro byatambutse, ibisobanuro yatanze mwarabyumvise. Muri make yabwiye Ijwi rya Amerika ko amafaranga yatanzwe yarayo kugurira ibiryo bishyushya abasirikare bajyanaga imfungwa ngwa aho zagombaga guhatirwa ibibazo interrogatoire. Mu kiganiro cy'ubushije icyo kibazo nakibaje Colonel Stanislas Biseruka, igisubizo cye mwaracyumvise. Nabijeje ko ikiganiro nawe gikomeza uyu munsi. Dore ikibazo cya mbere namubajije.
Iyo wumvise ibyo Serubuga avuga, yavuze kenshi hano ku Ijwi ry'Amerika, akavuga ati biriya bintu ni Habyarimana wari ubizi, ni Lizindi wari ubizi, ni Kavaruganda wari ubizi, abo bantu bose bari bashobora kumenya we ntabimenye.
Aka Serubuga bishoboka bike ubaje ashe Etat Major kuva Habyarimana yafata yaba perezida kugeza ejo bundi ngo aba pensionnaire ejo bundi ariko aba perezida inkotanyi. Donc uraba iriya arome umuziko
Dr. Hakizimana Cipriani wajyaga muri gereza akajya kwemeza ko abantu bapfuye, waramwumvise bigize umenya makuru ye, uwo muntu uramuzi?
Icyo makuru njyumva ndimwe muri kubimbwira urukumva icyakora icyo ndi gusa tuto dede yari uriya akigene ndio mwumvira ko nyumvira ni tumanyaje batahagaze kuko ili ni federation mwa ifema jenempa
niba wibuka neza abo bantu yabonye akingeneye nkabo wibukamo wavuga uti yabonye Nzanana, yabonye Munyaneza, yabonye Bizimana, yabonye Kalisa, abo wibuka niyo baba babiri cyangwa bato waruyobaraga Ruhengeri mu gihe Lizinde yategekaga ibiro bikuru bya Rasenyoma ari Major Lizinde. nkuko tumuzi rizinde mwarafunganywe mwarabanye rizinde mwagize imana inkotanyi zibavana muri gereza muri kumwe mujyana mu nkotanyi muratahana mu gihugu rizinde uramuzi rizinde ibintu bamuvugaho nibyo baramubeshyera niki yakubwiye
ikintu nge ngo itete ntibukoje kwa neyo uragumva ndiyonko nge ngo ngire rizinde yari umuntu washaka gukora ibintu bye tuzwe ara perfection ngo chef amubone neza buri gihe ukumva hana kwa detaye nakubwira tundi tundi nakubwira atendeze kuvuga ariko nyicyonzi nuko buri gihe we susiye yari kugira ngo chef atagira kanwa kamwe amubona ukumva surprise tetanviel nkuko bimeze mu Rwanda donc ukonyene akora nanga kugira ngo nyine mbese atagira kantu kagatutsinda we mutware we amore babo ndongo sutu yashaka kugira ngo buri gihe agire ikintu mbese tuzuri bina prefecture bava batyo fala service bitafe za ndongo mbese kuko komo sa mbese mbese ahora mbese ari entre temps entre très bon contact avec son chef ngine cyo nzicyo yakoraga buri gihe nayi bindi kuvuga rimese ya dijenge etete kita komutandota ahubwo donc lui donc son souci est yo kuba entre bon temps avec son chef
chef yamubwiraga ibyo agomba gukora akabikora
ndakubwira ko son souci était le meilleur exécutant possible dans son chef rukumba kandi ko niko byagenze yatabiyatageze bijyana nabwo yuko za mariya myaka mira service yayimaze
uwitwa Alphonse Butitsi yari umusuzo officier rizinde amwandika avuga yuko ari mu bantu babe executa bagenda bica abantu
ndabwo cyo gihe hari abari abantu babaga muri police bafite amapete hejuru utiko ndumwe utagiye cyakugeta hawe shambardo amahite bwo kuryo n'aba police bose bashyize mbere mu gutsinda batishe
ndakize yijinde munyandiko mpamya ko ariye kuko nayihawe no yayishigiye avuga ko wowe biseruka havuga intore rwangirahe nanzabarirwa mwese mwara basirikare mufite piti rya komanda mwahawe amabwiriza yo kwica imfungwa zari ku Gisenyi no mu Ruhengeri ibi ngibi rizinde n'ubyandika
wenda peut-être yabyanditse pour étayer cyangwa se pour peut-être habiller des déclarations ariko ndumva ikintu kivu kimara prode ahubwo ndikumvira kumbwira amakuru menshi ahubwo c'est vrai kumbwira amakuru menshi bwo urete ko nenge peut-être à partir du mbwiye je peux peut-être essayer de kumbwira prode
donc aba bose ntago bazi
bose abantu ngo ngubandi baruwi ntibandi bose nabwo ni kivirema maze ni kone pa
rwangirahe ni wawe ndi wagusimbuye amfete wa mu gihe utari uhari komanda rwangirahe ni wawe ndavuye muri leta major aje kugusimbura baragiye muri Aziya hanyuma havuga izore we yabaga ku Gisenyi urumba
rwangirahe niwe afite wari yakoraga muri mitamata major njewe kanto mabadi ko je le fais en pour je te fais accompagner le ministre des affaires étrangères njari nzi uko initegiye kwishigira mo na Joel alors nye kona bana bari januza bari president ofisi ya major abari we nshigira unité rero
kandi ugarutse uvuye muri Aziya usanga abanyapolitiki barapfuye
yambwiye gusangiriza Imana yambwiye ko Bizimana ite parti ite defede yambwiye nawe
abandi bose bari bagihari
ndonga navuga we yambwiye presidenti Roma niwe yambwiye
presidenti Roma Koloneli Biseruka uyu munsi nk'ubu ngubu uwaguhagarika imbere yabari yabana bimfubye babari abanyapolitiki ndetse nabari yaba bagore babo bakakubwira bati gira ijambo babwira nk'umuntu wari uri mu Ruhengeri mu gihe bari bahafungiye wababwirira ihe jambo
kintu kubwira kandi nawe kizagufasha mu bintu bwawe ikintu kimwe. Ikintu Yesu yasize aturaze mu rukundo. Itumva rero ubuho ntangiye paralaje ubuno ntangiye kumva uburemere bw'iryo jambo. Afite ibyo byose ubona turimo kivurugutamwo ndibi ndibi kibaho manko y'urukundo ntakindi. Urumva navuga nti mujyageze kugira urukundo kandi muzaroroge nabo muzabyara bose kuko sanza mu nta kintu isina umwanda nicyo nkubwiye ntakindi. Nicyo nababwira kandi ntacyarekana nkagisinya.
Colonel Biseruka ndagushimiye cyane.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu rubanza rwabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, urukiko rwemeje ko abisha abanyapolitiki bakoze uko bashoboye bagahisha abategetsi uko babishe. Ndongera nifashishe ikinyamakuru Imvaho nimero 591 urupapuro rwa gatandatu aho ivuga iti umugaba w'ingabo wungirije ndamuhizina ni Colonel Laurent Serubuga kuko icyo gihe Imvaho ntiyarivuze ntiyigeze amenya uko abo bantu bishwe. Iti Lieutenant Habyarimana nta mfungwa yigeze avana ku Gisenyi ngo ajye kuziroha mu Rwabayanga. Hano ku ijwi rya Amerika mwumvise ko Colonel Laurent Serubuga yabonanye na Lieutenant Habyarimana mbere y'uko yicira abantu mu Rwabayanga nk'uko byasobanuwe, ariko nanone radio ijwi rya Amerika ntiyabahamiriza za ukuri kwabyo. Mwaramwumvise se Rubuga avuga uko yatangajwe nuko Lieutenant Habyarimana yoherejwe kwiga mu Bubiligi amaze kwica abo banyapolitiki. Ibyo nibyabaye kuva icyo gihe Rwabayanga yongeye kwinjira mu mateka mabi yahekuye u Rwanda nyuma y'ibyayivugwagaho mu nsigamigani, indahiro ndetse n'umuco nyarwanda mu buryo budahishema ikiremwa muntu budaheshishema umunyarwanda. Rwabayanga, Kagohe mu Bigogwe, Irimbi rya Gishenyi na Nyamagumba havuzwe ko ariho hashyinguwe abahoze ari abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Mu biganiro byacu byashize ijwi rya Amerika yasuye Nyamagumba tubabwira uko iteye n'ishusho abahagiye bakuyeyo. Nyuma ya Nyamagumba, radio ijwi rya Amerika yifuje ko mwafatanya urugendo rwo guterera ijisho mu Rwabayanga. Nanone mu ndorerwamo yarwo nta mashusho tubereka ntituri television, twoherejeyo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda. Eric,
ndagushimiye cyane wowe Venuste Nshimiyimana kuri uyu mwanya mu kiganiro muri Isanga. Ntabatindiye rero nk'uko arumaze kwibwira kurikira ikiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika koko nagiye ku rwobo rwa Bayanga ruvugwaho amateka maremare nkigera ahitwiramira mu karere ka Bugesera. Nahise nuriri ipikipiki njyana ku rwobo rwa Bayanga rwakunze kugarukwa cyane ku mateka, twerekeje hafi ku mupaka wa Gasenyi Nembo uhuza u Rwanda na Burundi.
Nukuva twinjiye ku rwa Bayanga hari bifatanga myinshi
n'ubwo akabara akarari k'inkuru k'imodoka inako k'inka zicamo zigiye kwinywera amazi hari
nta modoka zijyayo
nta modoka zijyayo
ku rwobo rwa Bayanga naha ngaha
ariko buriya rwaratsinze kubera intuza ubundi ni hari hari cyane ntabwo abana bapfaga koga
abana ko muri koga mu mazi mabisi bivuze ngo rero n'inka ziza kuhanywera ndabibona
ubu hano ugiyemo gutya harimo intuzi indaki indani isa nkigera hano gutya
ahantu hameze nk'indaki
hameze nk'indaki noneho hariya buriya buriya mwana ahagaze ku mukingo ariko imbere yaho buriya harimo intuzi ikintu kimeze nk' Huskariye
ikintu cyo kumenya.
Hasi muri kugera yose? Hagarature. Aha wacubira. Aha ni hari hari. Agezemo hasi. Hasi hameze gute? uri kumva hasi hameze gute
njanze ari byatsi
harimo bitaka n'ibyatsi
nyuma yo gusobanurirwa amateka make kuri uru rugobo rw'abayanga byabaye ngombwa komenya niba aba bana barwijambaguzamo hari icyo baruzi
umwana aha ngaha ngo bahita ngo wowe ufite imyaka ingahe cumi n'ine wamenya gute ko ari rw'abayanga
urumvaga ababyeyi bo mu rwanda rwa hambere harimo babitubwiraga
none se hari amateka mwigeze muhamenya hano ayahe
nuko bafataga abakobwa bakabaruha mu rwobo rw'abayanga batwaye inda z'ibinyenda
wabibwiwe nande
n'ababyeyi bacu
uretse ibyo nta kindi wigeze uhamenya
nta bindi nigeze mpamenya no muri jenoside bagendaga bafata abantu ngo bakabaruhamo yavamo bakamutema
ninde wabikubwiye byobyo
n'ababyeyi bacu
none se iyo muza kogeramo ntabwo wamuba mufite
iyo uri wenyine ugira ubwoba ariko uri kumwe n'abandi ntabwo
bawumva nk'ubwoba wagira bwashingira ku cyo ubaye uri wenyine
ntinya nk'abazimu nk'abadayimoni wenda nk'abantu bagiye baruhamo baterekeranye
mwese muri iga se
twese turiga
muzajya kwiga ryari se
tukagenda kuri
2023 kubera twiga muri sogonde
mwese mwiga mu mashuri yisumbuye none se ndabona muri n'utubido n'utujerekani amazi ya hano murayavoma bigenda bite
amazi yanywa cyangwa se tukayafuriza
amazi kanywa abantu bakaza bakavoma bakajya kuyameshesha ariko ntabwo wayatekesha
ntabwo muyatekesha
kubera duhafite isura mbi nyine ku bantu bamenyereye amazi
urugobo rw'abayanga ruzwi mu mateka y'u Rwanda ko mu bihe byo hambere bahaciraga ababaga batatiriye igihango ndetse n'umuco nyarwanda by'umwihariko ku bagore bavuga ko bajyaga abakobwa batwaye inda zitwaga izindaro babacira muri uru rugobo na nyuma mu 1973 kuri kudeta yaranze u Rwanda muri Repubulika ya kabiri havuzwe abanyapolitiki batawe muri uru rugobo. Uru rugobo rero ruherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora uvuye i Kigali ni nko mu birometero 56 ngeranije uko nagiye mbibona ku muhanda wa kaburimbo ndetse hegereye kaburimbo uharebye rero urabona ko ni urwobo rurimo amazi yanduye ndetse n'ibyatsi bigaragara ko haba hashora inka. Ni urwobo ruri mu rutare niba rumanuka nkundikije uko bagiye bambwira abaturage baravuga ko rwasibamwe kuko ngo rwari urwobo rurerure ndetse n'abana baragenda bogamo mu bihe bitandukanye. Reka rero dukomeze dukurikirane ku bamenya amateka iyo kudeta yo mu 1973 twumve ko bagira icyo batubwira ku buryo kubona umuntu uza aya mateka n'ibintu bigoye ariko tuza gukomeza kugerageza nk'uko twagiye tubyizeza abakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga.
Mu buryo bugoranye twageze ku musaza Petero Serukungu w'imyaka 95 n'umukecuru Steria Kankuyo nawe w'imyaka 80 kubera izabukuru bombi bigererwa mu rugo na cyane ko batakibona n'abantu bazi kuganira bya gipfura bagacishamo bagashyenga banyakiriye iwabo mu rugo mu murenge wa Rwerinemba.
Muzee
muraho
muraho neza komera
yeza kuru
mteka ryose
muraho
ego umeze ute se muzee
yeze nara mwana
byagenze bite
byagenze nara
ni izabukuru se muzee
ibyangwa byose twarwaye wa mwana
urarwaye
ariko cyane ni bukuru no guhuma
ubu ntabwo ubona
ahabe ngo nubu ndakuza
ntabwo uri kumenya byo birashoboka nitwa Eric ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika.
Bagira ubusa
Eric bagira ubusa
njye numva
yego
ariko si uko wajya kuvuga niko
uyu ni umukecuru wawe
nuko twaradapfuye twarahuye twese
muri aho umukecuru
ndiho ndaramutsa muzehe uraho
yego
iteka
ryose iteka ryose
uraho
yego
niko uyu
karame
papaye hamwe mu Rwanda ane mukuru ugira amajwi ameze nk'aye mbarabara
mbarabara gute
niko
eh
wose ni umunyamakuru wacu
yego
ariko se kwatari uko numvuga
mbamvuga gute mbamvuga nk'abana mbamvuga nk'abasaza mbamvuga gute
uvuga ijwi riranguruye rigera kure
nge nkavuga nare ko ni igisere
nkavuga ntuwa ko umusore ko nuboniwe ahubwo icyanyemeye ijwi uvuga uri ka gitumba ibyo wabwiraga ku mupaka wa gasenye na bambe
wa kanyaru
we nuwo ibare dubundi ibare dubundi buri Nina ukunda kwibaza amateka yo ndamwumva.
Umusaza Serukungu gumbere kumubaza ku mateka zikurwa urwa rwabayanga nabanje kumubaza aho yaraherereye kuva mu mwaka wa 1970.
70 twarahitwa Mpira.
Mpira.
Hari aho inka za Kagame ziba. Urwobo ruri ku mushoro w'uyu musozo. Uyu turiho wambuka gakombo gahita ujya ku rwobo. Kuri duwana.
Ntabwo mwagiye kuhasura ngo murebe ko hari hamwe.
Niko abantu bari babwiyemo se.
Yego.
Ntabwo twahasuye. Ariko kuvuga ko bajugunye mwe abantu byo twarabyumvaga ariko ntabwo twagiye kureba imirambo nuko imeze ariko ubundi rusanga urwonda ruzi ruko rumeze nuko rote. Kuri icyo gihe baranaharindaga abasirikare bare bahakekeje. Ntawageragayo.
Mwamenye gute ko haba harindaga?
Abasirikare baraharindaga bariyere ebyiri. Uturuka muri ngenda n'uturuka inyamata
ku buryo se mu rwo kuharinda bashoboraga gukumira bashoboraga kuba yashaka
nta n'umwe wageragayo nta muntu wagombaga kugerayo nta n'umwe wageragayo
ubu ufite imyaka ingahe muze
ya baba baba ikiyoni urakize
yego
nange niko meze ufite imyaka 95
ndetse wenda kuba warahumye ariko uracyafite imbaraga
reka ntambaraga imbaraga zutisohokera udakorera utagira tenge mba muri iyi nzu sesohoka senyaganya singira abandi bari mba muri iyi nzu
ubwo se ayo makuru mwayabwirwaga n'iki ko mutabaga mwemereye kugerayo
amakuru twayabwirwaga n'ababa bahavuye hari ababaga bahakora bakaza kare babivuga
bakora ku rwobo rwabayanga se
bakora kuri duwane bakora no ku rwobo nuko ngo bigeze kujya bakora bakajya bakoramo amacumu y'abantu batagamo ba kera cyane bageze kuyakora kwakora hakoreshwa n'umuzungu bagakoramo amacumu inkota ibintu byinshi by'ibyuma ariko byinshi abantu ariko ku gihe cya mbere kitari iki gihe nibwo babikuragamo
urwobo se rwari rurerure
ye baba we rwari rurerure cyane ntane cyagwagamo ngo kizazamuke yaba inzovu yaba imbogo icyagwagamo cyose cyaheragamo
mu bujya kuzimu rwareshyaga
rute rwageraga kure cyane nta muntu warebagamo wateragamo ikinonko cyangwa ibuye ntumvirwamo
habaga hari imeke habaga harimo amazi
habaga harimo amazi habaga mwamazi cyane nta nubwo rwakamaga
waba warigeze kugerageza se ushaka kujya yo wenda abo basirikare uvuga baharindaga bakagukumira
yewe
yego
bamwana twagiye ariko ntitwahagera
mwagiye muri tsinda cyangwa mwari nk'abantu
twari nk'abantu bageze kuri bana ariko tujya kureba turi abasore icyo gihe twari nari nkifite imbaraga ntarahuma twitwaje n'imiheto ngo turahiga ariko baratwirukana
wumva gufite amatsiko yo kuhagera
niwo kugira ngo tujye kureba iyo mirambo
ntawe wamenye mazina yahatawe
ndakakuroga ndakabakashwi ntazina ntake ntabwo nakubwira ngo hagwe rugize bite bajugujemo kanako ya sinakubwira ngo bari bambaye imyenda isirike nayo ya naba nkubeshya ntabwo nabigeze bibyo
amateka yo kuvuga ngo bajugunyaga abakobwa batwaye inda z'indaro mu rwabayanga wowe wayamenye ute
yewe namenye mbitekererezwa na ba mama baratubyiriye bati rero mukobwa nutirinda bazakujyana mu rwabayanga gikomera wirinde batazajya kukuroha nicyo cyabiduteye rero umubyeyi iyo yakubwiraga ikintu rero waragitinyaga nyine ukagira ubwoba utibazando mu rwabayanga ugahora wirinda cyane ndetse wikomeye yeho cyane bikabije tubatazando
tuvuye mu rugo rw'umusaza Serukungu gwo n'umukecuru Kankuyo twakomereje urugendo rwacu narwo rutoroshye ariko nanone abageze mu zabukuru bakagerageza kudufasha kumenya aho ababa babaza amateka ya rwabayanga baherereye
mutera bambe mutera gwa rutazara hari kimonyo cha mugenzi arahari kumukoma aho bantu nkubaza ndabazi kandi n'abamere bahari rekanze nyo bari umuntu umba Jonathan ubusuri mu mudugudu reka nohereze umuntu ahagusange umuyobore agere ku mukoma areba abantu baho bakira bahazi hari ibyo ashaka kubabaza ariko ndashaka abantu bari batwengeruka cyane cyane begereye iriya shyamba
nkaho umusaza Gasirebanya nawe ni umukuru w'umudugudu w'umuyoboro muri Rweru yavuganaga na mugenzi we mu murenge wa Ngeruka mu Bugesera kuri telefone amudusabira ubufasha urugendo rwacu twakomereje mu murenge wa Kamabuye tuwashaka umusaza Minadabu Nitegeka afite imyaka 75 y'amavuko yatuye muri Bugesera kuva mu 1971 avuye igikonko mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda yabanje kumpa ishusho ya Bugesera y'icyo gihe
harimwe ishyamba diridiri ishyamba ry'urugenge ishyano buryo ibikoko bitinya abantu none abantu baza imbogo zigahunga abenshi basuhukana inka imbogo rero buryo itinya uwabo uri imbere y'inka ukazicengeramo imbogo ikagenda inka zigafuha imbogo zitinya inka byabuze
imbwebwe zo zari nzira
yayo y'impyisi
Muzehe Aminadabu nubwo atageze neza neza kuri rwabayanga ubwo hari harimo imirambo y'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere amateka yarwo hari cyayaziho
baragiraga inka abana ndetse bakiri bato bajyaga bagatora amasaho yabo baroshyemo
amasaha
ni myenda babarohagamo babahambiriye mu ntuze mu babahambaga gipfura babahambiraga mu mashitingi bakagenda bakaroha mu rwobo
hari imirambo yigeze uhabona se
imirambo ari ibiraka hari imirambo wayibona ute cyari ibiraka kuko urwobo rwabayanga ni rurero
udushushanyirije hari hameze gute icyo gihe
ukuntu hari hameze hari harinzwe hari harinzwe yo barohagamo hari agahanda kajyayo abasirikare babaga bakicayeho no ku rwobo bakicaraho kugira hatagira abashumba bajyamo batajyamo kureba
ugiye mwabaga mujyayo mwabaga muragiye byagendaga gute
mwabaga turagiye
ubu hari abantu mwabaga muragiranye wibuka ngo naka yafashe isaha isa gutya wenda y'umweru cyangwa y'umukara
reka bindi bashaje barashaje bamwe hari witwa Seke ukunze hakurya hariya ayahikora isaha igitumbi bakishe bakirambika hejuru yarapfuye yarashaje benshi bagenda bahakura ibintu bari
wese hari umurambo wabo
bari barahise ngo ni ibanga ry'igihugu n'ubukayinire
nari ndi kwibaza uhaheruka ryari wowe
mpaheruka ishyamba ry'igihari abashoramari batarahaza nibwo mpaheruka
ugeranije hace nk'imyaka ingahe uhaheruka urasubirayo urahareba usanga n'urwo rw'abayanga
hari n'ibitari n'ubu nakujyana singuru
ntabwo byari byoroshye
nuna kujya ntingaha kugoba hari n'utubuye naho kaba kangana gato urebe kwa Imana hari yarufukuye naho kabuye kaba kangana gato ntiwakeguraho kizire hari bitari dukikijwe n'ibitari ariko ntiwakuraho kabuye utinjugunye mu mazi ndore ntikomoka ntibibaho hajyari Imana ajyaho mbega ari nk'intambara uretse kwitagiye mu baturage ahubwo yikanye mu bayobozi yigire mu bayobozi nta muturage yakuye bafataga ikintu cy'igihinza nk'icyo kigize ishyano ku bwa Kayibanda bakajyana bagatayo ntawe bafungaga baruhaga hariya
mwumvise se ngo batayemo abo banyapolitiki mwebwe nk'abantu mwari muhaturiye mutuye hafi yaho
mu banyapolitiki batayemo ntawakandagiraga cyakora wahengeraga abasirikare inka zihageze ukajya gutangira inka ariko abasirikare bahicaye bahari
mwarabarebaga abasirikare
bararebaga baririnze n'inkoho barurindaga
kuburyo se wenda nk'umuntu
iyo banaharohaga bwo ntibahavaga barahakambirikaga byatagira urujya kureba kurunguruka mu kureba
nk'umushumba w'icyo gihe washoboraga kuba ugiye gutera inka ngo itajyayo ukumva harahumura hate haranukaga wahumvaga hameze
haranukaga haranukaga amazi yose yari yarahindanye uretse ko haje gukama harongera rurongera rurazamuka ruruzura ariko haranuka hari uwo wumvise mu makuru wenda ukuri umwana hari uwo wumvise bigeze bica babaruhaga mu ibanga ry'igihugu ariyo barazanaga imodoka yuzuye bagapangura baruhamo wose barunzi yo
none se kugira ngo muzamenye ko hariya mu Rwanda bayanga bahataye abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere mwabimenye muti
twabimenyaga twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati baraye bashyemo abantu tugahindura inka zikagaruka kibugabugepfo n'abasirikare kandi batumaga inka zihagera
ntiwababona ntugira ubwoba cyangwa mwarimu wamenyereye
twari twarabamenyereye n'abana nk'aba baragendaga bagasanga aho bicari bakaguma bakaganira inka zigarisha bagasubirayo bati muzire ntimwegere hariya kubwoba bahavaga bimaze gushwanguka bigiyemo hasi ubundi abapimu bakava bakagenda
wowe hariyo wigeze ubona iyo mirambo cyangwa wasanze yarashwangutse nk'uko
yari yarashwangutse babihemo ntibahakandagira wahageraga byarashwangukiye
naho ku musaza Serukungu wemeza ko akurikiranira hafi ibiganiro by'ijwi rya Amerika umunsi ku wundi ngo iyo yumvise iby'amateka ya coup d'etat y'1973 n'ibyakurikiye biramushegesha
nsigarana ubwenge bwo bwatembereye bu kubona abantu bapfa bazira ubusa ntacyo bazira ntacyo kumva umuntu yatemye undi yareye undi yajugunye undi
bo wababwira iki ku babuza babo muri ayo mahirwe
babuza babo icyo nababwira kwihangana kuko nta cyaha gihorwa ikindi ntibabihorera ngo bagabye nta kindi bakora ndetse uretse wa mugabo uretse guceceka bakumirwa bakabana nk'uko abantu bavuze ngo nimwihorere bamarana nta kasigara
ngira ngo Venus Nshimimana ayo niyo makuru ijwi rya Amerika yabashije kumenya ku mateka y'urwobo rwa Rwabayanga muri Bugesera ku bijyanye na coup d'etat yo mu 1973 ijwi rya Amerika ibikwiye ku mutima ishimiye byimazeyo abafashije kugera kuri aya mateka ya Rwabayanga cyane abatuyoboye tukagera kuri aba basaza n'abakecuru bazi kuri ayo mateka
arakoze Eric bagira ubusa nshimire kandi mwebwe mwese mwamufashije kurangiza neza umurimo ashinzwe
twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati baraye bashyemo abantu
mbashimire namwe Oreya Mukangabo Matias Bushishi Stanislas Biseruka mwatanze umuganda wo kwandika amateka y'u Rwanda
umwe yari umudasitirografe yitwa Gatoro Mutsimazi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudasitirografe kandi yari agiye
kujya muri Rosette ibi bintu bamubazaga yavugaga ko yari umuntu washaka gukora ibintu ibyo tuje ara perfection ngo shefa muri amuboneza buri gihe
ni hano turangije ikiganiro cy'uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi uri Washington DC wagihagarariye mbashimye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Nshimimana murakarama.